olo e mafuta male SBS Samoan.
E owa i le tausanga i le fale puipui le faasalanga o se tina i Vitoria. Ina ua au maia iai le faai unga le faamasinonga le County Court of Victoria i le asunga fuana te enei. O le tina o Sakina Muhammad Jan, le tangata mua mua i au se talia nei ua molia ma faasalaina i le solitu la fono, o le faamalo sia o na faafaa i poipo se isi tangata e au noa male malia iai po o se filifilinga sa oloto ale ua faafaa i poipo ina. Na faalia i mōli mau, o le na faamalo sia o na faafaa i poipo o se tamateine a Sakina Muhammad Jan o ia o Rukia Haidari, lua se fulmalatasi tausanga le matua i le taimi na faamalo sia i alona tina, o na faafaa i poipo ia Muhammad Ali Halimi. E nā o leono vā yaso, o nonofo le ununga alii, a e fasiotia e Muhammad Ali Halimi ilona to olua o Rukia Haidiri. Ina ua au maia lana faa iunga, na saunua le faa masino Justice Francis Dalzell, "You abused your power as her mother, as the person with whom she lived and respected." E wile tūlanga na o iaile mata upu. E le italia ina e le tina o Sakina Muhammad Jan le iaio se mea se sena ia faya. Ma o le talitununga fo ilea o le to tele o tangata o lona ainga na awa yatu ile faa masinonga e le iaise mea se sea le tina ile faa faa malosi pe ile faa malosi o na faa faa ipo ipo lana tama ma le tangata na iu ina fasiotia ele taine. E iai masaisi faafita auli o le afea ngai maletina ya Sakina Muhammad Jan o na eono toeti poti o ia ilona atunu u o Afghanistan ile mae ai o na tuli o lona faasalanga ile fale pui pui. E iai le ese ese ngai faa i pui ponga efe utangai pe faya ilalo o ni tu utuunga lea e faa ingoina o arranged marriages. Ma faa i pui ponga e faya faa malosi, forced marriage. O le forced marriage, e faia i le faamalosi e seisi tangata e aunoa malimalienga atoa, po o le filifilinga sa oloto a seisi o le a faa faa ipoipo, a e maise lava se teine. Ua ova nei le se fulu tausanga o avea masolitu lafono i au se talia nei, le forced marriage, le faamalosi o seisi tangata o na faa faa ipoipo. Ai olea fato a molia, ma faasala inai se tangata i au se talia nei, le tina i a Sakina Muhammad Jan. Na faalia Commander Helen Schneider o le AFP, le Australian Federal Police, i mata upu i sa wanga i whanau ma teine talavou, o se mata upu le nei, masalo olo o tele o ina whaiana nā, i nisi o vaenga i au se talia nei.
This is a problem that goes across different ethnic groups, cultural groups, religious groups. It is an issue across all our communities in Australia, and that is why all of us as community need to be alive to what are the indicators of human trafficking. And
Commander Helen Schneider, All Australian Federal Police. E iai isi tangata na faa maa losi o na faa faa ipo ipo. E pei ole tamaita i o leila ua mātou suia lo na ingoa. Na ia tā ua na mai lei o ia e alu i Amerika e tawhao ai, ma lona tau usonga po sona cousin, ina ua i umai ia onga mā warunga po ole kolisi au se talia nei.
2 weeks in, like, that cousin was introducing me as his fiance. He was telling people that we're together.
Na whaapea o ia o se mea ula o se tala ole. Ai uane whaafaa mālosi o ia e lona ainga, e whaafaa ipo ipo i lona tau usonga.
I was very isolated. I didn't have any support from anyone. I didn't think I had support from the police if I was to go to the police. I had no money. I felt like there was nothing else I could do besides stay with this person.
Nei wai ina faa ipo ipo, leila malona tausonga. O se taimina ia faa alia le faa polonga ina iolona tino, malona maa faufau.
I did not want to get close to him a lot of the time, and he's a lot bigger than me and a lot stronger than me, so like, there's no way I could push him off or fight it.
na mulimuli ane fe soasoani leo leo I Ausitalia nei, e ave se mai oia matoe fo I mai ai, ina ua ye loa, ole mea na faye iate ia ole fa malosi o na fa fa ipoipo le forced marriage, o se solitu la fono.
I was stressed, I was scared, I was excited, I was happy, like I was just so many emotions.
I le lima tausanga ua mawae, na ta ua e leo leo al Australian Federal Police, e fase lau fase fulu ripoti, fase lau fase fulu, na lato umawa ina o faa ipoiponga e faya faa malosi au se talia nei. O le ova I le afa, o te eneiti ilalo le se fulu malevalu tausanga le maatutua. O le tolu se fulu pasene, o te eneiti ilalo o le se fulu maleono tausanga le maatutua. Na sa unua ai Commander Helen Schneider le AFP, e iloa ai le onota a tele o le faafita au li lenei, ai le o li ipotia I leo leo.
Forced marriage, we believe, is something that's definitely underreported because of the nature of the offending being potentially involving coercion or threats or deception.
Toi fia faafafonga I nisi tala faapea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.